con le tue family music. Sugar again, she like my sugar again.
Beats by E-Maze, beats by E-Maze.
She like a movie star, Anna Maringo. While attacking you when I yeah, Anna Nipara,
Anna Maringo.
Na venye unanuna na tunda licha ipo na mimi nataka kuchuma. Na tena nisha kuruhusu kunichuna. Baby you are so high. Sitaki wewe upote, upote. Au kitaka chochote, chochote. Sitaki wewe upote, upote.
Baby you are so high. Sitaki wewe upote, upote. Au kitaka chochote, chochote. Sitaki wewe upote, upote.
She like my sugar again, sugar again. She like my sugar again, sugar again.
Usini chore chore pan familia. Usini chore chore pan familia.
Sugar again. She like my sugar again.
Taga oi, nezo pigo zako kwenye moyo au nitoi. Mana nishafuli kwako kuchagua siko sei. Ndo mana nina sei, you are not for sale. Nitabagi kuwa wako ila ogopa matapelo. Asije chuma tunda lako wa michezo ya singeli. Wakaziba pengo lako
ila itakuwa so fresh.
Kuzipinga isia zako mana changu ndo chako. Hata moyo wangu wako iweje ni kutose na wakati na itaji wendo wangu kwako.
Baby isha kutega kwenye kona. Kona, niko napo mina bona. Bona,
bona. Navo wakalisha, unawadadisha. Nezo pigo zako, unawapagawisha.
She like my sugar again.
Sugar again.
Sugar again. She like my sugar again.
Sugar again.
Sugar again.
Usini chore chore pan familia. Usini chore chore pan familia.
Sugar again. She like my sugar again.
Sitaki wewe upote, upote. Au kitaka chochote, chochote. Sitaki wewe upote, upote. She like a movie star, Anna Maringo. Wala taki niwe na
ye. Unavo wakalisha, unawadadisha. Nezo pigo zako, unawapagawisha.
She like my sugar again.
Sugar again.
Sugar again. She like my sugar again.
Sugar again.
Sugar again.
Usini chore chore pan familia.
Sugar again.